abayizi basatu e Masaka bawangudde ebisale by'essomero okumala omwaka mulambo okuva mu kampuni y'ebyempuliziganya ya MTN era waliwo ne bannamasaka abasukka mu 13 abafunye omukisa okujjanjabibwa ku bwereere mu nteekateeka ya kampuni ya MTN ey'okuddiza ku bannamasaka. Omusasi wa Frederick Juko alina ebisingawo.
Omukolo guno gubumbujjidde katale k'omunyendo mu kibuga Masaka era abayizi abaweereddwa school fees ow'omwaka kuliko Isabella Awindi, Christopher Katamba n'omuzadde aweerera omuyizi ku ssomero lya Kisoso Parents ayitibwa Frank Lukyamuzi ababadde bakozesa enkola ya MTN Momo okusasula ebisale ku masomero ng'akulira ebyokusoma mu MTN Mobile Money. Mukoka Fred Mugambe wakatiriza.
Tusasula school fees za mwaka mulamba era mulabye ne wanansing naye okuwangula kwangu nnyo *650#.
Dr. Flavia Bagata okuva mu kitongole kya Zuri Health abakwataganye ne kampuni ya MTN okukola olusisira lw'ebyobulamu eri bannamasaka olw'obwereere naye ategeezezza omulimo guno bwe bagutuuse.
Tuyina product kutukola ne MTN bagiyita Doctor on the phone. Doctor osobola okunyiga bunyiza essimu n'omugambo ekikuluma ku siringisi 5 byokka enengeri ogikola ng'onyize munyeenye 1 5 8 nga abalwadde wetula abetu basanze balina ebifuba alsazi emitwe gibaluma tuli basanyufu nnyo abantu bazze mu bungi nnyo bagamba okuva jjo ne leero twakalaba abantu
bitukujjanjabiddwa eddagala tulifunye.
Ku lwa 8/8 akatonyeza CBS Mandiso Radio y'abavubuka ab'omulembe Omutebi, nze Derrick Juko eno mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka Masaka.